oh boy, you bless it then once again. Lord, I say my Bwana, Jomi to seme zande. Oh Lord, I say my Bwana, Jomi to seme zande. Oh Lord, I say my Bwana, Jomi to seme zande. Oh Lord, I say my Bwana, Jomi to seme zande. Mambo yapo ni mengi, wewe unayopitia. Kanta tamaa unashindwa kuvumilia. Mungu ni mwaminifu hata kushindania. Mungu ni mwaminifu, yeye anaweza yote. Ndoro sema Bwana, njoni tusemezane. Ndoro sema Bwana, njoni tusemezane. Sema Bwana, tumetusemezane. Kikutana pamoja, yeye yuko katikati yetu. Tushikane mikono, sisi tuwe kitu kimoja. Tuweneze injili, basi tusonge mbele. Mungu watapendezwa, hata na umoja wetu. Sema Bwana, njoni tusemezane. Oh Lord, sema Bwana, njoni tusemezane. Oh Lord, sema Bwana, njoni tusemezane. Oh Lord, sema Bwana, njoni tusemezane. Nuweni mikono yenu iliyo mitakatifu. Jina lake maana yeye ni Ebeneza. Yeye anastahili sifa na utukufu. Sifa zote ni zake milele na milele, amina. Ndoro sema Bwana, njoni tusemezane. Ndoro sema Bwana, njoni tusemezane. Sema Bwana, njoni tusemezane. Ndoro sema Bwana, njoni tusemezane.
Thank you mighty God, I'm a new creation. Double V, blessed Ben. Yeah. Oh mighty God, you are awesome. You are mighty, and there is none like you, Jehovah. Receive honor and glory. You have said in your words, oh Father, that you will never leave us, neither forsake us. Oh yes. We thank you, Jehovah, for your Son, Jesus Christ, that died for us, oh Lord.